Yeah. It's up life. Yeah. Na waza vipi niji kwa mwe. Na omkwetwa kukofiti bado. Kipi nifanye nisi kwa me. Wala ugeto nwe na unga kidogo. Kwa ili life mpaka utusue. Na kuna muda tatumika na bado. Na wanambiwa nitazame. Mana mindo mwenye limu kidogo. Ajabu kaza wazi pate tawenye vyeti. Asa vipi ntatubua. Na tauni nipo miaka kumeta haileti. Sijui nini kitantua. I've been dreaming and you waiting for my destiny all my life. I've been stressing, I've been thinking for myself we are missing.
Ife shida ni kuishia lazama. Na kama kuna kingine Mungu niangalie na wewe. Na waza shida ni kuishia lazama. Sometimes sielewi maisha yanendaje na mimi.
Kuna mtoto wa jirani alipata one hapa napo sema yukote. Ivi ni nani alo sema ndugu ni number one wakiwa nacho lazima kupi. Na huko nyuma nimeacha madogo. Mana mindo mamando papando bro. Tunagawana nipatacho kidogo. Mana mindo mamando papando bro. I've been dreaming and you waiting for my destiny all my life. I've been stressing, I've been thinking for myself where I mess it up.
If it should die, ni kushia la saba. Na kama kuna kingine Mungu niangalie na wewe. Na waza shida, ni kushia la saba. Sometimes sielewi maisha